bwatyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiimye n'alabikako eri Obuganda olunaku olw'eggulo n'asimbula abaddusi abeetabye mu misinde egy'amazaalibwa ge ag'emyaka 71. Emisinde gino gyaddukiddwa wansi omulamwa ogw'abasajja okuba abasaale mu kulwanyisa Mukenenya olw'okutaasa omwana ow'obuwala. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogerako eri Obuganda yakalaatidde abantu b'omutanda okwekuuma ekimbe kimukenenya nga beekebeza ate abavubuka n'abakalaatira okwerekereza eby'omukwano okutuusa ekiseera ekituufu.
Abantu bo bano abali wano bamalirivu okwekuuma Mukenenya, tubakubiriza nga twesigama ku mwaka gw'otuwa ne tugamba abasajja babe basaale mu kutaasa omwana ow'obuwala. Era buli musajja ali wano waliko omukono ng'okkiriza ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okutaasa omwana ow'obuwala. Mwekuume, mwetereze, abalina obulwadde mugondere ebiragiro bya